Follow on Instagram, Facebook, and Twitter, DJ Sarge.
Say I'm going to marry you.
I'm going to marry you, boy, baby.
Vicky Bundes.
Can I call you baby love? Chaku walangu ni wewe tu. Can I call you baby love? Oh, baby love.
Can I call you baby love? Chaku walangu ni wewe tu. Can I call you baby love?
Oh baby, oh baby. Let me play all your favorite songs. Oh baby, oh baby. Na unipake kama cologne.
Oh baby, oh baby. Tell me you shall me wake up my own. Baby, baby. Oh baby.
I'm gonna marry you, ma. Marry you, ma.
Takingeza rubani mwangu nipeleke mpera.
Oh baby, let me play your favorite songs. Oh baby, na unipake kama cologne.
Oh baby, tell me you shall me wake up my own. Baby, baby. Baby,
I'm gonna marry you, ma. Marry you, ma. I'm gonna marry you, ma. Marry you, ma.
I'm gonna marry you, boy. Marry you, boy. I'm gonna marry you, boy. Marry you, boy.
I wanna take you. I wanna take you.
This is DJ Sarge.
Take it slow. Take it slow. Take it slow.
nimepatikana na uguo ugonjwa wa mapenzi. Hapo naniona mimi sijiwezi, na kulishwa ma good times na masensi. Mapenzi siku za wiki sasa zina feel kama ni weekendi. Nikakupewa massage happy ending, but this time around I won't let you go. No, no, no. Cause girl I need your medicine. Nikikuona mama nimepona. Come through we make a scene. In cinema hawajawaiona. I need you one times three. Don't say your daily. Girl I need your medicine. Your medicine, your medicine. Oh, na fever, akini na shiva. I need a healer, come be my dealer. Oh yeah, yeah, I'm under pressure, be my stress reliever. Love, love, nikituma location, je uta deliver. Niko ICU, then ICU. I'm under the flu, but my remedy is you. My night nurse, you'll find us. Only answer, girl, I need your medicine. Nikikuona, mama, nimepona. Come through, make a scene. In cinema, hawajawaiona. I need you one times three. Dosage a daily. Girl, I need your medicine. Your medicine, your medicine.
Can you flip down, alright then? Just a
melon
beat. Well, I mean, I feel good.
DJ Song.
Chillin' up, upon a night, I come deepin'. Always on the mood. Siku achi mama, lap down, you cool, fam.
Oh, yeah, yeah.
Girl, your body turns me on.
Ah, yeah.
Come on, see one thing, you a single, maybe.
Oh, yeah.
Girl, you know you turn me on.
Ah, yeah, yeah.
Hey, yeah, you know, you're new for me, be like a bali.
Yeah.
Inge kwa siri, talinge, no funga bali. Oh my, I love it when you call me daddy.
Yeah.
Oh yeah, 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 when you call me daddy. Yeah, girl, make me lose it. Make me lose it. Oh yeah, girl, make me lose it. Make me lose it. Oh girl, make me lose it. Oh, girl, make me lose it. Make me lose it. Girl, make me lose it.
Mwavengu natupa kule, sinenge neki nikafapule, kwa koni mfumsu kule, kwa baby yake piga kelelewe.
Ni hali yangu mbona shwari, baby we, nipoji kona songa ugali, uje ule baba we.
Rombo yangu safi mungu kanipani na chutaka kwa wakati na injo. Sitaki kuwa mswati, nimeridhika michepuko na mwendo kasi, bye bye.
Paka langu za mboga yo maneno yako yalivyo kuwa matamu. Na isikuwa muoga mana na wivu mbusha shika patamu.
Wanachua, tunavyo pendana, minawe wanaona wivu, atunavyo pendana. Oha.
Wanachua, tunavyo pendana, minawe wanaona wivu, tunavyo pendana.
Mm, wanachua, nilivyo shibana nawe, nubana wanaona wivu, tunavyo pendana. Oh, oh, oh.
Wanachua, tunavyo pendana, minawe wanaona wivu, tunavyo pendana.
Shine away, I would have held you closer if I could.
DJ Song.
You're better than I could ever taste. Now I'm in love and I'm effing wasted. I would have held you closer if I could. And even when we try to throw this all behind, I find myself inside of your arms again. And what if I'm insane and taking me for granted? I would never come to forgive myself. Cause I ain't tryna be your ex, so don't call me if you wait. Tryna vibe on my way, I'm on top of my game. I'm on my way, I'm on my way again. So don't call me if you wait. Tryna vibe on my way, I'm on top of my game. See you wasting a chance in the corner, like you don't know I'm down to be on ya. Yeah, keep on remind, keep on reminding you that you're mine. You're gonna wife me and I'm hanging in the backseat and I'm waiting for a chance to say bye. Cause we've been waiting for love that is real. Even when we try to throw this all behind, I find myself inside of your arms again. What if I'm insane and taking me for granted? I would never come to forgive myself.
Make that pictures I keep too. I've been thinking all night. Nana take up one a year. It like what lifestyle. Young who's in ways. It like not take up one a year. Yeah, 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 yeah.
DJ Sarge.
But she don't know, yeah, she don't know. What you see now from pain, yeah, she don't know. See you wet up your body, me, I don't know. What you see now from pain, yeah, she don't know.
And I bend up when the movie made.
I don't.
Bitch, body, I'm not closing me.
I don't.
And I play up when the pussy made.
I don't. I don't.
And I bend up when the movie made.
I don't.
Bitch, body, I'm not closing me.
I don't.
And I play up when the pussy made.
I don't.
No matter who you are, I'll be there for you. How many cocos did you waste? Everything I would do for you. See, I don't need your cars or your money or your house, got my own. I just want your love, baby, come give me some. If you're lying next to me, baby, you're the one I need. Moi umeza ma kwako, ni meridia shida zako. Nita kupenda peke yako, nita pigana vita yako.
Hyper boy.
Nata yule nempenda na yana wake anemwita dia. Aya mapenzi mwana kwenda. No, niende yale mapenzi yorate sama bipi na mababu adileo. Mie mweze nuhuse wezi ni boro ya shudie kwa mwezio ama kwa video. Usione mtu analia doka za nini utoto. Mapenzi na vingi vitu kwa nyingi changa moto. Ona, ukifeta na kutamini na tulia na utuze ya kishima. Ujwe nuka sazama kwa kina uwewe. Ae, nipo vya kufumilia. Lakini sio mapenzi. Mapenzi anaumiza, mindo mana siawezi. Vipo vya kuvumilia, lakini sio mapenzi. Aye, mapenzi anaumiza. Mapenzi, awe penda unapo
kupenda unapoamini kwamba mania moyo wako ipo na ukikosa unachopenda utapagawa bure tafanye matambiko na
hata ukipenda kweli hawezi jua sabuni siri moyo wako hata kama kifeli utapuzia ili uteseke tu peke yako
mguswe kitovu cha uzembe ukipenda uoni unapenda hajui
Baby, you could be my soldier. Tena kwako mina kwamia. Ukinirich and the tapa. Basi kwenu mina hamia.
Baby, boy, you be my warrior. Mungu ni mako na kupigania Omoyo na utakalisha takala Kisha wache kunibweza haya
Usihofu mpenziwe Niko na usitishike Jua lichomoze na lizame Na kupenda vile vile
Enda gachi umuchangue Nita kubirambu nisikuriche Zuwari ngalimvula nye Forever I will call you my baby
Unapunita you know my data Yani either leave you my data Baby you take me places
My data, my data, my data, my data
Umeniteka muno
my data
Napenda chance I leave you
my data
Usinisipa unitesi
my data My data, my data, my data
Nizadata, nzadata Sidi makuzunya ni panindata Na kwamba yuyu manana ni madaga Fula niza fully in love Utaka vigala Nizapatwa, nzapatwa Sidi mata kuchiti anamanya Na chiti noni na kasi anaimanya Kana nilonya lonya kisha nikalelet kama Ukinelola tu na disoto Kuna nigese na mapenzi tani telepo Katungula kana tete mishanzo Angine siona uza nihenda kipo
See your mouth so
The best day is when I saw you Atuza ni mwe mudu ni anini so Uki hakeyo uki jako so beautiful Yo baba yonaria utu wanizizi tasinzo go
Usihofu mpenziwe Niko na usitishike Jua lichomoze na lizambe Na kupenda vile vile
Endaka chumuchamwe Chitakukirambu nisigurije Tuwari ngali
Mungu, atakalishwe nyumbani atoka Katili una nafsi una huruma Hata kwa ushahidi macho nilifumba Sikutaka kwa mimi liyokupa itaniuma Kwamba msaliti wewe Kwa tamaa za muda mfupi zibari melitosa Kisa mda mungi kumbia bure na jichosha Yote wewe tulojenga kwa juhudi umepomoa Zile ndoto na mipongo ya kufunga ndoa Jera subiri lipone bado naliupoza Jera tunatamani ukome nipelekizo mwenzio Jera subiri lipone bado naliupoza
Pengine ama penzi ya na wenye
Cheze cheze
Ama pengine mimi na sina bahati Au pengine tu wangu ndo jazaliwa Mana kila na pujitweka imani Kila na puanza safari ya mapenzi Meli na pungo nanga tu inagiuka film tongo Damn Siamini After all we've been through How you sacrifice so much for so little
Kota maza mda mfupi Zibari umelitosa Kawekeza mda mngi Kumbia bure na jichosha Yote wewe Tulojenga kwa juhudi Umepomoa Zile ndoto na mipongo Ya kufunga ndoa Jera subiri lipone Bado naliupoza Jera
time. Let me treat you like my own baby.
This is DJ Sarge.
Let me give you all my money. Let me love you, love you, love you. Let me treat you like my own baby. Oh yeah, oh yeah. Cause you my Hennessy, she my Hennessy. Hennessy, she my Hennessy. Hennessy, she my Hennessy. Hennessy, she my Hennessy. Cause you my Hennessy, she my Hennessy. Hennessy, she my Hennessy. Hennessy, she my Hennessy. Hennessy, she my Hennessy.
Sarge, number one in the streets, for giving you those hot shell exclusives.
Oh, yo, yo, what's up, they call me Masa Uti Kenyan boy, Mr. Lavi the Loca, and I'm chilling out with my main man, DJ Sarge.
Yo, you don't know it's your boy, MC Dubs, and I'm chilling out with the baddest selector, party place, DJ Sarge.
Miguel, I wonder why it's your body, the way you win, now you kill a bad boy like this, oh, it's your body, cause your body daily. Baby, you me party now. Your body give me shelle. Your body give me quelle. Let me give you all my love, love. Let me give you all my time, time. Let me treat you like my own baby. Let me give you all my money. Let me love you, love you, love you. Let me treat you like my own baby. Oh yeah. Oh yeah, cause she my Hennessy, she my Hennessy. Hennessy, she my Hennessy. Hennessy, she my Hennessy. Hennessy, she my Hennessy. Cause she my Hennessy, she my Hennessy. Hennessy, she my Hennessy. Hennessy, she my Hennessy. Hennessy, she my Hennessy.
Sauti yako ndani ya nyumba nimemiss. Nikisani shash na wona funga nimemiss. Tukioga pamoja nimemiss. Kukipika mina onja nimemiss. Familia nimemiss. Manzi yangu ulikuwa beste yangu. Advice za mabeste ndulisikia. Walikuchocho ukavunja familia. But I hope mali uko unafurahia. Pole bado napenda mtoto wako. Ukiwa na shida usiogope kusema. Maisha yako mina kutakia mema.
Madide kanzo anaulizia. Anaulizia. Mama Hadija anaulizia. Ule wa zamani. Willy Tuba anaulizia. Anaulizia. Mama Joe anaulizia. Ule wa zamani.
Kama ningeweza kupata ushauri. Ila tatizo mumivu ya mapenzi hayawezi kushaurika. Natamani kuweza kupa moyo kiburi, kudhalau na kupuuza yote yanayofanyika. Lipwapi shamba la penzi palipopandwa mapenzi ya kweli. Mimi nikavune upendo na sio kila siku kejeli. Wapwapi wenga wapenzi wakanipe mafunzo jando. Mimi nikajue yatakacho labda ndipo ninapokweli.
Yanachosha.
Matendo yako ya kila siku
yanachosha.
Maumivu yako akili yangu
yanachosha.
Chonga, Daniela, na juu upo, oh,
mwisho wa mumivu pindi nitapo disappear. Hey, ni upendo we unangusha, nikiwe kama lengo we unayaruka. Nini unataka, mbono unanichosha? Haki unachosha, mani matendo yako ya kila siku
yanachosha,
maumivu yako akili yangu
yanachosha.
Se pene tu angala, efo tu angala.
Baby girl, you are. Yeah, yeah, yeah,
yeah, yeah. Baby girl, you are.
Yeah, 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 yeah.
Good to go, good to go, good to go, good to go. Baby, ukafika ni mabera zungulu, 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 zungulu. Baza yeso fika, baza pesa mungulu. Mr. So simple, mi hotelela no bimpo. Wakatolo maba pipo, akapita bamaliza pindo. Akayamba kuvichanga, changa, 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 changa kuvichanganya. Changa, 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 changa kuvichanganya.
Maliza pesa zangu za akiba, mama mashimo yote umeziba. Nitakupa visenti vya riba, usiruke ruke kama umechomwa miba. Unanivuruga ukinama, zinapukutika nyama nyama. Timi kwa ndimi zikiumana, ninasisimka na simama. Unavunichanganya unanifanya mpaka naongea mwenyewe. Umeniweza weza mimi mweu kwako napatwa na kiwewe. Unafuni changanyo unanifanya mpaka naongea mwenyewe. Mimi kwako mweu sijiwezi napatwa kiwewe.
Ama oneka so simple. Ni hotelela no bimbo. Bakatolo baba pipo. Akapita mama Liza Bindo. Akayama kubitanga.
Tanga nishaka masikio. Tanga
kubitanga.
Ito kupaga vete siyo chati salio. Sindio. Sinagama tukio. Watakumbiaga mengi yote ni marudio. Nipige nimbe kinanda. Nikupikie kitanga. Bisosi ya kujiramba ah, yeah. Tucheze chakacha samba. Tukijaliwa kichanga. Kikute baba ah, yeah. Cause I don't need your money.
Cause you know what I do, nikiwa do. Oh yeah. You say I'm a naughty girl, lakini bado nataka kuniona. Cause you know what I do, nikiwa juu. Oh yeah. So boy come around and catch me close. Boy come around and catch me cold. Give me love, give me overdose. Give me love, give me overdose. So boy come around and catch me close. Boy come around and catch me cold. Give me love, give me overdose, overdose.
Give me love,
come to your baby, Jacques Rice. 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 Come to your baby, Jacques Rice.
Kasoro unishike nywele, wachane ogi unitoe upele. I wanna be there for you, bad girl, yeah, yeah. Nitekenye nipige kelele, wachane nuno kiniacha nyuma. I wanna be there for you, bad girl, yeah. Unena.
No kitaka tuiwashe leo, tuiwashe leo. Oh yeah. No kitaka tuiwashe leo, tuiwashe leo. Oh yeah.
Mindo baby wako mama. So girl come around and catch me close. Girl come around and catch me cold.
Give me love, give me overdose. Give me love, give me overdose.
So girl come around and catch me close. Girl come around and catch me cold.
Give me love, give me overdose.
DJ Sonj.
Give me love, give me overdose.
Asubuhi kumepambazuka, wa ubabu sikoni. Shazoya tunamka wawili majirani, totaza maji usoni. Naza kusali nomba kwa rabuka, ikikipengele siponi. Misi ntabaki kiwili wili, na mana liofanya utewe aoni. Kipi nimetenda kipara, au kukubena lifanya vibara. Eti nangu sizioni, mefungasha virago vyoto, mefunga funga. Umeniacha kwa ubaya, ila sinabudi kukubali haya. Yani niwe wavichochoroni, eti anepika mbele sindano niwe dunga dunga. Ife kweli dali, unanipa maumivu mpaka. Oh dali, mwili utakonda nitajaka. Hafla na kumbuka mbali, umekosa uvumilivu hata. Au penzi lako ghali, pengine sina chambi ndo umenikata. Weza koroho,
bado ina nyuma.
Iweje mzito mzito unitishe.
Roho
ina uma uma, mama.
Kishik, anauliza nani mwenzangu. Mara nakata, mara simu hewani haongei. Namaliza focha. Anajisi madata, eti amepanda bei. Unifanya nonocha. Najitumisha meseji, mara mbili mbili anafungua na soma. Majibu hayarudi, ila kwa WhatsApp peji zaonyesha jiki mbili, kujifanya jaona. Ili mradi kusudi na kunidhara.
Aniringia, ringia,
akiniona anajishebedu.
Aniringia, ringia,
hata nikimwita iti anadisi.
Aniringia, ringia,
akiniona anajishebedu.
kusudi kuniumiza
basi tu,
ili mradi kuniliza
basi tu.
Anafanya kusudi kuniumiza
basi tu,
ili mradi kuniliza.
Nadharia haina gasu yalise mwaga ya kale, ufurahia kunguru nafuu, wakigombana balale, moyo unawaka moto kifu, kanchoma maumivu mshale. Enyi malaika mlio juu, shusheni amani tawale.
Na yamaliza madhehebu kusomewa madua, mbolea imekausha mbegu imeshindwa chipua.
Tazama nilompenda kwa sana, leo ana nifanya minalia. Ina maana ndo nimechokwa ama au jama sinafungu kudumia.
Najitumisha message mara mbili mbili, anafungua na somo majibu hayarudi, ila kwa WhatsApp page zaonyesha tiki mbili kujifanya jaona. Mladi kusudi na kunidharau, ananiringia
jukuna,
ananishika dengulia, anairusha rusha roho yangu.
Nataka waninyonge wanipeleke Kamete, wazazi sina mapepe, aliva foli kidege, na mini me fall in love.
DJ Sarge,
na mini me fall in love, yeah. Ikupeleke bundu kwetu kwa mama, kajifunze kupika kuni somaka, zile swagaza kwako zote wanava, hato ziweza, woman I love you. Kiteteta na minyuma nyuma najeka, bongo ni anibebeba anirudishe utotoni. Mundo wa kiteteta na minyuma nyuma najeka, bongo ni anibebeba anirudishe utotoni.
Ushanipata, green light, nishakupata, green light, tunajikata.
Kashindwa shetani, kidole shaweka kidani, makeke zaidi zedani, arusi naita nyumbani, nikisinapo mama hanapo, depo tumetoka tumekula kiapo, misisi hapo, mizizi hapo, ndoa vile tamu kamulize jinako.
Ushanipata, green light, nishakupata, green light, tunajikata. Tule monde, everybody,
message on 0716 464721. Instagram, Facebook and Twitter.
Siku wanasei, nilika nikobuza majira yangu sababu yako. Wakasema mi wako, ujue miri wako. Shahidi ni ndugu zako, wambia marafiki zako. Miri wako wakalali, ujue miri wako. Shahidi ni ndugu zako we, mama he. Vigelegele na shami, karibu kwetu nyumbani. Wale watoto wangu, watoto wangu. Ujue miri wako, shahidi ni ndugu zako. Wambia marafiki zako, miri wako wangalali. Ujue miri wako, shahidi ni ndugu zako we.
Najihisi furaha sana, nikumbushe tu ya zama kama vile tulivyong'ang'ana. Kuna enzi tulikosa marafiki, tukakosa tishifiti. Leo tunatumia madini. Sitaki kukumbuka sana, japo sitosahau sana. Leo tunatumia madini, ni siku yetu sisi, ukipenda jiachie.
Oh no no,
jiachie.
Oh no,
jiachie.
Ulipo jibambe,
jiachie.
Oh no,
jiachie.
Oh no no,
jiachie.
Oh no,
jiachie.
Ulipo jibambe,
jiachie.
Oh no,
jiachie.
Put a smile, alright. Join me to light up the party. This is the vibe we've been missing. We've been courageous so much, strong so much, fighting so much. We've been hoping so much. Kuna enzi tulikosa marafiki, tukakosa tishifiti. Leo tunatumia madini. Sitaki kukumbuka sana, japo sitosahau sana. Leo tunatumia madini, ni siku yetu sisi, ukipenda jiachie.
Oh no no,
jiachie.
Oh no,
jiachie.
Ulipo jibambe,
jiachie.
Oh no,
jiachie.
Oh no no,
jiachie.
Oh no,
jiachie.
Ulipo jibambe,
kwenye wegi hata chimora kikiti kakikelo no sheri chunya kona na weri. I said tetni nikechinyonga gichwetni. I said tetni nikechinyonga gilami. Unataka nini mama, anagombo na nini? Okinyole dimorita aderitie kagibeni. I said tetni nikechinyonga gichwetni. I said, ni kechinyonga bila
my child, una metamena.
wema wapo kwa do, mziki upo kwa ro, najionaga komando, ukonga saipo juu, mimi nacheza juu.
I know una mainuka, I know usivunje mgongo,
I know
gando,
I know
mbolo,
I know
mbolo ya solo,
I know mbolo
unacheza juu.
Cheza ndomboro, tena kainama, itatoka tumoro. Domo zito mina babaja,
mina babaja,
mimi na babaja. Domo zito mina babaja,
mina babaja,
wezenu mina babaja. We unachezaje?
I know, una mainuka,
I know,
usivunje mgongo,
I know,
ndondo,
I know,
ndomboro,
I know,
ndomboro ya solo,
I know,
we unachezaje?
Baby, oh my God. Baby, nipe mo, shaonjesho nipe mo. Wani usharo, mashinda umewine. Ukinipa uchoki na juliza we mtu wa mama shine. We unacheza je,
una mainuka, usivunje mgongo, ndondo, ndomolo, ndomolo ya solo. We unacheza je,
Shakarafu yanaponyesha gaflu. Uzuri wako tu unajikuta niko juu. Mpole mtoto wa watu wala hana gama. Uzuri wako tu mtoto na kuweka juu.
Kali huyo. Na 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 mkali huyo. Mkali huyo.
Toto unangata, kucha unangata, mbona unangata, mamdogo kucha unangata. Toto unangata, kucha unangata, mbona unangata, kwa ibu kucha unangata.
Marasha garabu ya napone shaga flow, usuli wakotu unajikuta nikoju. Iachie ngata kucha mpaka kuna kucha chucha. Wache wabaka na juki pila wana nusa. Nusa wakali wacha mta ona wanapangusa. Nusa wani hache nicheza na mjumba usije nigusa. Nusa
mtoto unangata,
aya,
kucha unangata, mbona unangata, mamdogo kucha unangata. Mtoto unangata,
aya,
kucha unangata, mbona unangata, kwa hivu kucha unangata.
This is DJ Sarge.
Tumeokoka,
kwenye kukaba,
tumeokoka,
kipa kiroba,
tumeokoka,
wapeka
kumanya Mtaani waga Mkuguchi matanga Mwakeza watu uje Kupiga kavu uje Wazi wacha bole Kufujisha video
Kaukupu hata shika Hata chimbika Hata shika Hata chimbika
Tumeokoka, squeeze ya tupigi mapuchu
Tumeokoka
Kange kwa zamani, nisha pita na zuchu
Tumeokoka
Tumeokoka, squeeze ya tutimbi na visu
Tumeokoka
Uwe usela mavizi ya tutaki mavizu
Tumeokoka Kwenye mapunga
Tumeokoka
Kwenye waganga Kwenye kudanga
Tumeokoka
Kwenye kukaba
Tumeokoka
Kwa kiroba
Tumeokoka
Wapeka susu Fumila kongo
Tumeokoka
Chesena mimi twende chega mkeni hapo kati chega mkeni nakulia chega mkeni kushoto chega mkeni mama twende nache za Diblo one touch
nasema ai mama ai mama ai mama ai mama ai
Come mix Slicer.